Ngayishale ngoma wafusi ngawe bakithi
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 Ngayishaya wakikizuma
wakikizuma
yena
ashayo
ngoma
Ngayishale ngoma wafusi ngawe
Woma ngonile bathi sicabana stolelane
sicabana stolelane
yeba
awusha ngale masicabana
bathi sicabana stolelane
sicabana stolelane
yeba
awusha ngale
Ngoba vele isikwali Utshelwa yimi wethu nothi indalo Yeah.